this gospel gathering, the only press whereby Jesus Christ is exalted without compromise.
Ndikulandireni abale ndi alongo kapena ningoti aliyense kumkumano wa tsiku la lero kumenetu ndi malo amene Kristu Yesu amalemekezedwa posachosera kapena kuonjezera.
Christ is the only message, is the only hope, is the only salvation of his own people.
Ndi Yesu Kristu ndi uthenga okhawo komanso iyeyo ndiye chiyembekezo ndi chipulumuso cha anthu ake okha.
There is no any other message that we are to preach but Christ and Christ alone.
Palibe uthenga winanso umene ife tinapasidwa kuti tikhoze kuwulalikira koma Kristu ndi Kristu yekha basi.
The singularity of the message shows the how unique this gospel that we are preaching is.
Kupatulikanu mwapaderadera kwa uthengawu umaonesa mmene Yesu Kristuyo alilinso wopatulika ndi wapaderadera.
And if we are preaching the singularity of the gospel, showing the uniqueness of Christ Jesus, it simply means that this gospel will not be heard by many.
Ndipotu pamene tilalikira uthenga umodzi wokha wapaderadera ndi kukalalikira kukaonesera kupatulika ndi umodzi wokha wa Yesu Kristu, zikutanthauza kuti uthenga umwapadera mmalo mwake Yesu Kristu ameneyo ndi amene sotu ngakhale uthenga usungakondedwe ndi anthu ambiri.
If you be one of the partakers of this gospel, know that you are a special person, not because of your good works, but loved by God and drawn by himself to himself, so that you might be a partaker of this gospel.
Ndipo ngati mutakhala kommodzi wa iwo amene amatenga kombali pa uthenga uwu, muziwetu kuti iniyo ndinu munthu wopatulika wapaderadera, osati kuti ndinu wopatulika mukuchita kwanu ayi, koma kuti Mulungu anakupatulani kuti mukhoze kukhala mmodzi wa iwo amene akhoze kupindula ndi uthenga umenewu.
That's why a partaker, when he met with his fellows, they are just to bow and worship Christ and him crucified without compromise, both in his psalms and prayers.
Ndifajake iye amene ndogawana nawo uthenga umene woka kumana ndi abale chimene amachita atu ndikukangogonja ndi kupembeza kulemekeza Kristu wopachikidwa pamene akuimba ndi kupembezera.
Today, 1 Kings chapter 12, we'll start with verse 27, the last verse that we end up on Friday.
Ndipo lero lizuti mbuku lomwe lijalawani mafumu chapter 12, ndipo lero litiyambira mu ndima yake ya 27 imene tinalekeranso wiki yatha.
Don't forget that the title of the message is "For the cause is from the Lord." It's the Lord who caused everything to be in that way.
Musaiware kuti mudu wa uthenga umene ungwena kuti chinthu ichi chinachokera kwa Mulungu kuti ndi Mulungu mwini amene analola kuti zinthu zikhale munjira ino.
So it's just a continuation of where we end up this Friday last.
Ndetu lero litikokhala tikupitiliza zimene pamene tinasiyira lachisanu lapitali.
Behold verse 27, whereby it says, if these people go up to do sacrifice in the house of the Lord at Jerusalem, then shall the heart of these people turn again unto their Lord, even unto Rehoboam, king of Judah, and they shall kill me and go again to Rehoboam, king of Judah.
Taonani ndime ya 27 akuti anthu awa akamakwera kukapereka nsembe mnyumba ya Yehova mu Yerusalemu. Pamenepo mitima ya anthu awa izatembenukiranso kwa mbuye wawo kwa Rehabiamu mfumu ya Yuda. Ndipo azandipha nazabweranso kwa Rehabiamu mfumu ya Yuda.
The old people forefathers were known by sacrificing unto the Lord.
Aisraeli tumakamaka makolo awo amene amaziwika kwambiri ndi kupereka nsembe pamaso pa Mulungu.
Because when we read in Hebrews chapter 10 from verse 3 says,
chifukwa tikamawerenga buku la Hebrews mu 10 ndi meke ya 3 iyo akunena kuti
Hebrews 10:3, but in those sacrifices, there is a remembrance again made of sin every year. For it is not possible that the blood of bulls and of goats shall take away sins. Therefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. 6. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast done me. Thou hast heard thee no more. 7. Then say I, lo, I come. In the volume of the book is written of me, to do thy will, O God. Last verse 8. Above, when he said, sacrifice and offering, and burnt offerings and offering for sin, thou wouldest not, neither hadest pleasure therein, which are offered by the law.
Ndimeagasiria kuti, komatu mwizidzo, muri chikumbukiro cha machimo chaka ndi chaka. Pakuti sikuteka kuti mwazi wa ng'ombe, zampongo, ndi mbuzi, ukachotsera machimo. 5. Mwaichi, polowa mdziko lapansi anena, nsembe ndi chopereka simunazifuna, koma thupi munandikonzera ine. 6. Nsembe zopsereza, zaphumphu, ndi zakwa machimo simunakondwera nazo. Amenepo ndinati, taonani ndafika, pamutu pache pabuku palembedwa za ine, kuzachita chifuniro cha Mulungu. 8. Pakunena pamwamba apa, kuti nsembe ndizopereka, ndi nsembe zopsereza za mphumphu, ndi zakwa machimo simunazifuna, kapena kukondwera nazo, zimene ziperekedwa monga mwalamu.
So you can see last sentence of verse 8, he said about the offerings, the burnt offerings and the sin offering, which are offered by the law.
Ndilo mukamaona kumaliza kumene yamaliza ndime yake ya 8, ikufotokoza za nsembe zopsereza komaso nsembe za phumphu kuti zinali kuperekedwa monga mwalamulo.
So when they said by the law, it means it's God who instituted these offerings that the people should be offering in that way, because it was picturizing something very unique, very important.
Ndipo akamanena kuti zinali kuperekedwa monga mwalamulo, akutanthauza kuti ndi Mulungu mwini wake amene anapatula kuzika padera nsembe zimenezo kuti anthu azipereka munjira imeneyo chifukwa ndi chithunzi-thunzi chimene chikufuna chikaonesere chinthu china chomwe chikachitika usogolo chimene chili chofunikira kwambiri.
These were done before the coming of Jesus Christ.
Zinthu zinali kuchitika Yesu Khristu asanabwere.
They were just pictures of how Jesus Christ will be offered. They were just pictures of how Jesus Christ will be offered.
Ndiyo apa amakangoonesera chithunzi-thunzi polankhula za nsembe zimene ziti zikaperekedwere. Amakangopereka chithunzi-thunzi chamene Yesu Khristu ati azakaperekedwere.
So Jesus Christ came to fulfill all the sacrifices.
Ndeno Yesu Khristu anabwera kukakwanirisa nsembe zonse kuti zikwaniritsidwe sopano.
Because when you read Exodus chapter 12, this one you see and see.
Chifukwa mukamawerenga mbuku la Exodus chapter 12 ndime yake ya 1 iyo mukhoza kuona.
Whereby it says, and the Lord spake unto Moses and unto Aaron in the land of Egypt, this month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to know, of the year to you. Speak ye unto all generations, the congregation of Israel, saying, in the 10th day of this month, they shall take to them every lamb, every man a lamb, according to the house of their fathers, and a lamb for an house. And if the household be rich too little for the lamb, let him and his neighbor next to him, unto his house, take it according to the number of the souls, every man according to his eating, and shall make your count of the lamb. 5. Your lamb shall be without blemish. That is a picture of Jesus Christ, the Holy One. A marrow of first year. That is Christ, the marrow one. He shall take it out from the sheep or from the goat's seat, and he shall keep it up until the 14th day of the same month. And the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. 7. And they shall take of the blood and strike it on the two side posts and on the other upper door posts of the house wherein they shall eat in. Here we see God is shooting Christ as the only savior and solution of the sin of a man.
Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi Aloni mdziko la Igupto ndi kuti mwezi uno uzikhala kwa inuyo woyamba wa miyezi mudziuyesa mwezi woyamba wa chaka mulankhule ndi msonkhano wonse wa Israeli ndi kuti tsiku la khumi la mwezi uno azitengere munthu yense mwana wankhosa monga mwa mabanja atate awo mwana wankhosa pa banja banja likaperewera mwana wankhosa munthu ndi mzacha ali pafupi pa nyumba yache atenge monga kufikira kwa anthu awo muziwerengera mwana wankhosa monga mwa kudya kwawo. Mwana wankhosa wanu azikhala wangwiro imene ndi chithunzithunzi cha Yesu Khristu wamwamuna chithunzithunzi cha Yesu Khristu amenenso ndi wamwamuna wa chaka chimodzi muzimtenga kunkhosa kapena kumbuzi ndipo mukhale naye chisungire kufikira tsiku la khumi ndi chinayi la mwezi omwe ndipo bungwe lonse la anthu a Israeli lizimupha mazulo. 7. Ndipo azitengako mwanzi naupake pa punthu za mbali ndi pamwamba pa nyumba zimene adyeramo. Ndipo mukamaona apa mmene mundi mmene Mulungu amakaonesera chithunzithunzi chomupatula Yesu Khristu kukakhala mpulumusi ndi muombolo wa anthu ake.
So you can see kind and pattern of this gospel that we are preaching is a gospel that is combined with death, blood, sacrificing.
Ndiye mutha kuona kunena kuti undiye mtundu wa uthenga umene tikulalikira kupatulika kwake kuti ndi uthenga umene umakhala ophatikizana ndi magazi kupereka nsembe.
You can't preach the little gospel without speaking about the death of the innocent man shedding his innocent blood. That is Christ Jesus.
Simungatheka kulalikira uthenga wabwino posatchula za munthu wina woyera amene anakakhesa mwezi wake woyerawo.
All the sacrifices that were offered in the Old Testament were the pictures of Jesus Christ, who is the faithful sacrifice that was once sacrificed for all.
Nsembe zonse zimene zimaonesedwa mchipangano chakale zinalitu chabe zithunzithunzi zimene zimakaonesera nsembe ya Yesu Khristu imene izakaperekedwa chabe kamodzi kokha kwatha.
Even when you see in Genesis, you see that Abel and Cain had to sacrifice because there is issue of blood that means the gospel.
Chifunga kale mukamayangana mbuku la Genesis mukhoza kuona pakati pa Abele ndi Kaini kuti anthu awa anapereka nsembe chifukwatu pali kufunika kwambiri pakukhesa mwazi ifo popereka nsembe pali kukhesa mwazi kumenekoko ndiye thunthu la uthenga.
Preaching Christ is preaching about the blood.
Ndikulalikira Yesu Khristu ndikulalikira za mwazi.
There is no blood without the owner of that blood.
Ndikuti palibe magazi amene apezeka popanda mwini wake wa magaziwo.
If there is a blood somewhere, it means there is death somewhere that has taken place on that place.
Ngati pataoneka magazi pena pake, zikutanthauza kuti pachitika imfa imene apali imfa imene inachitika pamalopo.
There is no blood seen outside without the owner dead.
Palibe mwazi umene umaonekera kunja kwa thupi pamene munthuyo ali ndi moyo asanafe.
So it's God who told the Israelites to have sacrifices.
Ndeno ndi Mulungu amene anawuza Israeli kuti azipereka nsembe.
They were even the priests that were offering the sacrifices. We read them in the book of Leviticus.
Ndipo tinawerenga lumbuku la Levitiko timaona kuti panali ngakhale ansembe amene Mulungu anachita kuwayika kuti azipereka nsembe zimenezo.
The life of the priests were full of sacrificing offerings unto the Lord.
Mioyo yao ndi yawa ansembe inali yodzaza basi ndi kupereka nsembe kwa Mulungu.
Visualizing Christ as the senior high priest who is to sacrifice once for all and finished.
Chimene tuni chithunzi cha Yesu Khristu amene ndi wansembe wankulu amene anapereka nsembe thupi lake kamodzi kwatha.
So as we say that it's God who instituted the sacrifice, we see it even in the book of Genesis when Adam, when he sinned against God, God killed the animal, an innocent animal, so that there should be found a skin coat to make the coats.
Ndiye Mulungu atalankhula kunena kuti ndi Mulungu mwini wakedwa amene anayika dongosolo ili lopereka nsembe. Ngakhale tikamayang'ana mʼbuku la Genesis tiona pamene Adamu ndi Eva anachimwa kunena kuti ndi Mulungu mwini wake amene anapha nyama ndi kuichosa chikopacho nkupanga chovala chake cha munthu.
That is Genesis chapter 3 verse 21.
Umutu ni monga munalembedwa mʼbuku la Genesis chapter 3 ndi maika ya 21.
Whereby it says, and to Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them. He clothed them not to let them clothe for themselves. Now,
abomwe akulankhula kuti Yehova Mulungu ndipo anapangira Adamu ndi mkazi wake malaya achipopa anawaveka iwo. Zomwe zitanthauza kuti ndi Mulungu anachita kuwaveka osati anawasira kuti iwo adziveke okhayi.
There is no skin clothes that is made without the owner of that skin day defaced and shed his blood.
Walibedu chikopa chimene chikopa kusendedwa chikopa pamene nyama imene mwini wake wachikopayo idakali ya moyo isana kese mwanzi.
If they said that there was coats made from the skins, it means God himself seek the animal, kill the animal, and did the work of looting out the skin and saw the clothes around and clothed the people.
Malankhula zinena kuti Mulungu anawaveka malaya achikopa zikutandaza kuti ndi Mulungu mwini wake amene anayisakira nyama nkuipeza ndi kuipha nyamayo ndi kusoka chovalacho yekha ndi kukawaveka anthu ake.
The seeking of the animal, the killing of the animal, the unclothed skin of the animal, the sewing of the clothes of the animal, all these things, the process, the whole process was done by God as a picture of whatever happened upon Jesus Christ as the determined counselor and foreknowledge of God.
Kufunidwa kwa nyama, kuphedwa kwa nyama, kusendedwa chikopa kwa nyama, ndi kusokedwa chokwa chovala kwa munthu mupeza kuti chinonse itu inagwiridwa ndi Mulungu mwini wake ndi amene anapanga zimene zozo. Imene ndi chithunzithunzi cha Yesu Khristu amene ati akakhale akaveke anthu ake amene ntchitoyo ikukachitika ndi Mulungu mwini wake posati pofuna munthu yoyi.
So the process, the everything is God and God.
Ndiyetu ungakhale kuvala ako ndi china chilichonse mupeza kuti pali Mulungu basi.
Even clothing these clothes, God never saw the cloth and gave Adam to clothe himself because he even don't know how to clothe the cloth of God.
Ngakhale kuvala chovala ichi muona kuti ndi Mulungu mwini wake amene anawaveka anthuwa. Mulungu atasoka chovala cho sanamusiye Adam kuti adziveke chifukwa saka anatha kuziwa amene akhazovalira chikumba cha nyama.
While Adam and Eve were still yet sinners, naked, they just found that they are clothed.
Pamene tu Adam ndi Eva anali asana chimwe, iwowo anali amaliseche koma osadziwa kuti ali amaliseche amazipeza kuti ndiwovala basi.
Adam akadali wamaliseche adangozindikira kuti wavekedwa chovalacho chachikopa. While they were still sinners, naked, they just found that they are clothed.
Ndiyo iwo wanhu wachimwe adakachikhalira amadiseche anangodzipeza kuti avhekedwa.
So they just saw the beauty of the cloth that has been clothed in without knowing how what makes and the end of the process of sewing the cloth or how was it patterned. They just found cloth.
Iwo watu anangopeza kuti avhekedwa kuona kukongola kwachovhala chimene iwo avhekedwa posaziwa kuti zaiteka bwanji chinachitika chani kuti wapezeke zonena kuti avhekedwa chovhala chimenecho.
That's how we are all in the eyes of God. We were sinners, but while we were still yet sinners, Christ died for ungodly.
Mene modu ndi mene tinalili fetose kukhala anthu ochimwa. Ndipo tikali chikhalire mu uchimo Yesu Kristo anafera wosapembeza.
So when we go back to our text, 1 Kings chapter 12, verse 27 says.
Ndeno tikabwera mbuku limene tikuyang'ana mu buku la Awani Mafumu chapter 12, limene 27 akuti.
He said, if these people go up to do sacrifice in the house of the Lord at Jerusalem, then shall the heart of these people turn again unto their Lord. Now I need to take care of this.
Anthu awa akamabwera kukapereka nsembe mnyumba ya Yehova ku Yerusalemu, pamenepo mitima ya anthu awa izatembenukiranso kwa mbuye wawo. Ndipo chimene ndikufunika sopano ndikuwasamalira kuwateteza pamene.
This statement that we are reading is the statement that happened in the heart of Jeroboam when we look into it on verse 26, that first sentence whereby it says, and Jeroboam said in his heart.
Yenuva wawo amene tikuwerenga mu 27 iwa mauwa ndi amene anali mu mtima mwake mwa Yerobiamu, monga mmene tionera mu pasi yake ya 27 yomwe akunena kuti ndipo Yerobiamu ananena mu mtima mwake.
Here is when we see the total rebellion of Jeroboam, that he rebelled against Rehabiam, and he is having the many people in his hands, but he is now having headache. How should I get rid of these people so that they should never go back to Rehabiam?
Abantu pamene tikuona kupanduka kwa thundu kwa Yerobiam pamene anakapandukira Rehabiam, chifa iyeyo ngakhale anali ndi anthu ambiri amene yamawasongolera, chinali kumuvuta mkati mwake kufunafunabe kuwateteza anthu kumanena kuti nangatizasunga bwanji wateteza anthu abwanji kuti asipereleso kwa Rehabiam.
Because if these people are of Rehabiam, are of Jeroboam, why to get rid of these people, not to leave me?
Chifuwa ngati anthu amawa anali ake a Yerobiam, ndichifa chani amafunafunanso anthu akunena kuti abwerere kamene kuti amakawatetezera kunena kuti asabwerereso.
This is how the leaders are doing nowadays when we are preaching this gospel.
Umuntu ndi mmene azisogolere amasiku ano amachitira tikamalalikira uthenga wabwino.
There is a time whereby poor people will come to your congregation and they will be added day by day. As the Lord says, the church people were added day by day.
Ima wanaru nthawi imene anthu amatha kubwera ochulukira ku mpingo wanu monga mwa Mulungu amene akulankhula zonena kuti ndipo anthu anawonjezereka tsiku ndi tsiku.
But be aware and careful when the people are added day by day. Don't expect that it's only the sheep that will be added. Even the goats will be in closure.
Komatu muna mukhale osamala pamene anthu akuwonjezereka ku mpingo kwanu tsiku ndi tsiku, chifukwa sikuti ndi mphasa zokhazokha zimene zimabwera ku mpingo kwanu kwayi, angakhalenso mbuzi zimabweranso.
Now the church will be full up with the goats and sheep, the erect and erected. Make sure you preach the word, preach Christ and Christ alone, all the way without compromise.
Ndiyo pamene mpingo ukutsaza ndi nkhosa komaso zi amene ndi osankhidwa osankhidwa, inuyo mukuyesesani kuti mukulalikira uthenga wa Yesu Khristu opachikidwa wosachosera basi.
The scale of weighing the truth is time.
so
when you are preaching in God's Pharaoh without compromise daily as your song, the time will come whereby it will detect those that are adhered to this gospel and those that are not will return back.
Ngati inuyo mutakhala kuti mukulalikira uthenga wabwino mungamene kutira nthawi zonse, nthawi izakhala mulingo wakupatula kapena kulekanisa iwo amene ali ake ndi iwo amene osasankhidwa.
For example, when Christ died on the cross, we see that even the curtain in the church, in the synagogue, was torn from up downwards.
Chifukwa chisanzo, ngakhale nthawi imene Ambuye Yesu anapereka mzimu wake ali pa mtanda, ngakhale kuti chinsalu chotchinga kukachisi chinangʼambika kukachisi kuchokera pansi kupita kumwamba kupita pansi.
When the curtain was torn, there was no need to go inside the chamber and took the needles and start sewing it again. That no, wow, it's good, this curtain should be still in front of us. No. Let if the curtain has been torn, it should be like that until forever.
Ndiyo pamene chinsalu chotchinga kukachisi chija chinangʼambika, sipanafunika kuti wina apite kuchipinda kumene kuja ndikuyamba kusokasoka katani kuti ayizalakwika bwanji yangʼambika katani chonchi. Ayi, imeneyo ikufunika isiliwe choncho kalekale.
If you are taking some pieces that are in the gospel of works and implement in the gospel of grace, then you are taking minnows and sewing the curtain that was torn in the side of the synagogue, in the temple. You want to maintain it. Never maintain it. Preach Christ, but without compromise.
Cholinga chofuna kuwakondweresa anthu ndiye kuti niye chomwe mukuchita chimodzimodzi kuti mwatenga singano ndiye mukusoka chinsalu chimene chinangʼambika kukachisija komatu sikufunika kukhala choncho ikhale ilimo basi. Ndetu ntchito ya munthu zonse iye amafuna kukhala wabwino pamene akusoka.
Getting and collecting things
together.
Adam puts a terror on himself. He never bought it to the school of charity to know how to sew the coverings of his body. He was an expert terror. That's how a man is. Is full of expertising physical things following.
Wonga dumene Adamu anali Adamudu anali wosoka anali ngati terani. Komanga kale iye sana kuti kusukulu ya utera akapena ya wosoka kuti akaphunzisidwe kuti kusoka kumakhala bwanji. Anali ndi luso la mʼmaganizo mwake pamene iye anakafika pa mulingo wozindikira kusoka masaba kuti amkhalire chovala. Mmenemo ndi mmene alili munthu wochimwa nthawi zonse amagwiritsa ntchito luso lake.
Which Christ are you preaching? Is it the Christ of the scriptures?
Then the Yesuda according to the scriptures.
The Christ of the scriptures never or share his glory with anybody.
Come again.
The Christ of the scriptures never honor somebody or share his glory with somebody.
Yesu Kristu ndi wamalemba, iyeyo samalemekeza munthu wina aliyense kapena kugawana ulemerero wake ndi wina aliyense.
He only honors his Father, dear Lord in heaven.
Iyeyo tu amalandira ulemu wake kuchokera kwa Atate wake akumwamba.
And the Father honored only his dear Son.
Ndipo Atate amalemekeza mwana wawo okondedwa yekhayo.
But Adam sew the coverings from fig leaves. Himself, that is what that a man does. That is a man doing that good works to be better than.
Mene kwetu ndimene alili munthu wochimwa kuti iyeyo amayesesa kupanga kuti ntchito tina ndinatabwino kuti akhalepo ngati bola mkoni.
Let us pray. chapter 12, verse 27. Whereby seventy centers the heart of the people turned again and told their Lord, which means the people that were with Jeroboam were not his people, were the chosen part, are rebelled against Rehabiam because thou taught by the various parts by the name of Jeroboam. Because a small portion to the much food, it never makes single food to be clean. If you have got 1,000 mangoes, not anyone in a bag never make an mango pure without rotten one.
Chifuwa dui inuwe yonga kare muta kala kudi mwa sokanisa. Mango la mkwaika pa mozi. Mango amete olara juu kabwaji. Sanga ate kupanga bango li mozi li mene lidi la kuinu hai.
The lot of things never produce the pure thing. One, it never produce it.
Chintu jini chosa chora. Chichinga ate kudulusa chintu chapu nunga kare jimozi choka.
If many lot of things are at one place, they are just lodges in pure.
Yeah, no, that means what is the only thing to follow a mozi. Zimbabwe said a woman of passing through the community, but this is the sales of the world.
That's why a small yeast flower, it makes the air to be eaten.
Chipwaja again, the color is it, you want Chipa Chipa. Akaongezeredwa kufa fulawa opangidwa opandidwa wambiri mbiri mkabeseni ama pangisa kudufa useo ufufume chifaja istuje.
As gospel, it damaged the entire gospel that you are preaching, and it's not the gospel.
Tenga uli wanzi wachipe sasa kabena kusukama au kanchito opandidwa kutenga wapu ni wajisopo kama kaononga atu utenga wanzi wabene mungula likireke ukala utenga wanchito bani.
Luke, verse 28, the story Jeroboam spoke to the people.
Ndiye taona ni mundi mera 28, zimene kuzi meri kati mwa Yerobia, amene kwa kwanga, jamena na kawaya mkulungu.
It is after he had left the two calves of gold set for
Mawa watu wa magaya nkula kwe kwenye na kuti yeyo wapanga anango mbe awidi ndibuwa makala nkula sobano kwa mkululonsi na wantu nati.
He spoke this way. It is too much for you to go up to Jerusalem. It seems like they will be tired of going very far journeys to Jerusalem. Like tender raving weights. Why the poison in closure?
Kukulembesani kukwela ku Yerusalemu kuoneka ngati kunena kuti anthu amakhala ofoka amakhala otopa kuti atopa sopano kuyenda kupita ku Yerusalemu kuoneka ngati mawu achikondi koma ali mawu oipa kwambiri ofuna kuwaononga anthu.
When each and every started thinking about and how far that Jeroboam is speaking the truth, that the truth is Christ Jesus.
Mukamaona tumawa amene wina aliyense ngatata khala kuti akhale pansi kumalingalira mtunda umene anthu amayenda kukasuka ku Yerusalemu ndi mawu amene Yerobiamu akhoza kuyankhula zikhoza kumaoneka ngati kuti chimene amakachira ankhula Yerobiamu kunali zoona ndi choonadi posaza kuti choonadi ndi Yesu Khristu.
This is how the people nowadays tender loving messages, tender loving words. God loves everybody. He wants everybody to be saved. Everybody in crotcher of the poison, and it is never the gospel.
Mene momorundi mene adili walarikira ama sikwano wakuta akamata akularikira ama yesa kupesa mauo kopa ndio kondole santu mkumawa uza kuti mulungu ama kundali yese ali mulungu ama funa wina yese kuta akapulumuke ndi akamala mkulazi mene tuzo ama kala kuta kuwako pato acha antwazimfa zonima kuti mulungu ama kundali yese po sensu kuti mawameno ndi haku kandichi pecha mau.
The word God from many the people in the way he loves, he directs. That's the simplicity of our God. According to how the Lord designed, directed, those he comes, those people in that way, even other people never understood it.
Ndiye ndikutengera tipa ndani ya Mulungu ndi kukonzera kwa Mulungu. Kwa iwo amene Mulungu anawakonzera atu, anthu amene Mulungu anawaikira atu kumbali yake, ngakhale kuti anthu kukhoza kukhala kovuta kuchizindikira chimenechi.